Welele. Intanga zami ziyayazi impilo yembungula, ama boyfriend wayazi mele babuza uGoogle. Besibukela uCCV uyakhumbula, comedy yesizulu esilungu bengihlule. Life was great njengekhekhe likame, ama queen beyangakakhona kusile. Miss my friends uGundi no FK, best blue me protea east every day. Empumalanga bottle store bengine tepa, bekushuba makufika ula khasha zokoleka. Ngishaye one piece of brown bengine swag, abantu babeka imali mina ngibhizi ngibeka intshezo.
Java ukhumbula umamso, uRiki uzela ugodini, uGespa ugcwalisa istela, uShezi is good is nice, uZodwa uzandeli straight-a, uQuesta uzandeli
Sok waste, T-Bag A1, mele spaneka I 20. Iniphi brand singashera si date, shera nekhanda lenyona. Thoko uthanda mina nina niboni, fundisa uzithandela ikhekhe. Lakasha uphula imilenze, mastente uyibatlela rente. Rono Louisa ubatla abantibele, mina nogoga sishayisana. Ngoba uthanda indaba zami, ongilwisa nomastende wami. Ugugile unenkinga nami, akangifila ngemfili nami, akangifila ngemfili nami.
Usijava
and it's nice. Gucha siyaza itholakale Mr. Price. Gologo ne Sprite, business call igu Skype. Kubo gela nga type maga mutle ne appetite. Talent ne skill funu wenza mamil. Lyrically great ngati nengu ndezimbila. Ama beat onga feel, ama beat onga feel. Serial killer ama beat onga feel.
Java